Sapato kotula kupazi Oku kwa ya uyu Akabwena uku koma chiwere were Juwa likalo wakoma kudansi Usiku sagona kulete landi kwao Ambeke ya kalo wakumamba Maopona Kuvala number one Kupembela number one Kuledzera number one Kuluka number one